Exclusive from ZambianMusicSite.com.
NBE Demi Rich.
Del Boris Wapele, professional musician.
Let's get the woman down, let's go. You know what it is when the air is with the team.
Kavinga,
yes,
ndekela komune win bifia,
bifia.
Shili mwana ove win chusha,
mona.
Mbomba na vashema,
let's go.
Life and full, holy spirit. Ndekela kofe ni reality. Amave mbupachalo wabanga. Taushini kisholo la fipanga. Mumutima mwanti mwa wafe bajize. Satana na ulubana no bize. Tetu unji kate naliba fe biza. Bye, it's a killer, let's go.
Nali kwete fe kamane wino. Lelo wacha fatumba no wino. Limi satana la mekela mushandi chupova tintaruka. Halo satana ndekela kofi.
Shidi mwana uvi.
Na papa, shidi evo ndekela kofi.
Yeah, yeah,
hey, hey.
Mwashima, uvi.
Champa.
Let it get bofyo ishile pandash.
Nino
ni 2020 na manosh. Hali nji kate kwa tina wana mkwenti wawa shie malo iwe ntaruka.
Na papa,
shidi evo ndekela kofi. Sometimes the pishamo, kanshi devwe wapa mashani.
Yes,
ule nshamo,
shamo.
Shili mwana wago ule nshamo.
Na
manandi ndabatuka na fesana.
Sana.
Ndeke lako kuli la kiyanzi. Ndeke lako kuli famiyanzi. Ama plans ine yonso yompanga. Ya pele la femuli baka panga. Ifi koma fila pwila kumaule.
Kumaule.
Ya spenda feshose kumaule. Kanshi devu ufwayo kungwisha.
Nali kwete fe kamane wino. Lelo wacha fatumba no wino. Limi satana la mekela mushandi chupova tintaruka. Halo satana ndeke.
Shidi mwana uvi.
Na papa, shidi evo ndekela kofi.
Yeah, yeah,
hey, hey.
Mwashima, uvi.
Champa.
Beli diapo fyo ishile pandash. Ino ni 2020 na manosh. Hali nji kate kwa tina wana mkwenti wawa shie malo iwe ndaruka. Shidi evo ndekela kofi.
Na papa,
yeah, yeah. Satana ndekela kofi. Omega,
Rockstar,
Nature Boys Empire, Managers Bash Blow,
Cast Beats on the 1-2,
Switch Boy, DJ Shemas, DJ Cool Boy, Space K,
Die Hard Music,
ZambianMusicSite.com.